kama zawadi baada ya micheredi nilopigwa ya mapenzi tumemshinda shetani wa mvuto wa mahaba yetu yuko motoni anateketea tuwaoneshe emoji ya kuringa emoji tuwaoneshe emoji ya kutabasamu emoji Mkonyezo emoji tuwaoneshe emoji ya upendo emoji
moyo iyo omori tu quando ci sbagliamo ci perdoniamo Jerusalem moyo iyo omori tu ci Paliamo, ci perdoniamo, Gerusalemme.
I remember those days, people said, we won't go far, we won't go far. I remember those difficult times. We faced, people said, we won't go far. Tuwaoneshe emoji, aibu emoji, tuwaoneshe emoji, kuwazodoa emoji, ona furaha. Tena na enjoy nikiwa na wewe baby napata faraja na hisi bahati mikuwa na